waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Brazil ayaa ah dalka uu sida ugu daran ugu dhaftay xanuunka marka loo eego dalalka kale ee Latin America, iyadoo 310,000 oo kays laga helay ayna u badan tahay in uu noqdo kan labaad ee caalamka ugu daran, waxayna gaartay heer naxdin leh markay diiwaan gelisay 1,888 qof oo hal maalin COVID-19 u dhintay. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in maadaama aysan jirin baaritaano badan oo dadka laga baaro xanuunka, uu macnaheedu yahay in tirada dhimashadu ay aad uga sarreyn karto inta la shaaciyey. Laakiin Claudia Terra ayaa sheegay in hubaal la'aanta la xiriirta tirada kaysasku ay dhowaan isbeddeli doonto. Ninkan ayaa ah madaxa qaybta farsamooyinka cusub ee isbitaalka Albert Einstein oo ku yaala magaalada Sao Paulo oo samaysay qalab xanuunka lagu baaro oo halkii marba lagu baari karo 1,500 qof. Inkastoo jawaabtu qaadanayso 48 saacadood, ninkan ayaa sheegay in dad badan oo la baaro ay ka caawin karto maamulayaasha inay si fiican u fahmaan heerka caabuqu ka marayo dalka. Hadda ujeeddadeenu waa inaannu farsamadan cusub sii horumarino, mana aha inaannu kordhinayno awooddeenna dalka Brazil oo keliya, ee waxaanu doonaynaa in dunida aanu gaarsiino si laboratoriyada Brazil iyo kuwa caalamku ay u soo saari karaan qalabkan. Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan oo laga helay COVID-19, iyadoo tirada dhimashadu ay gaartay 89,000. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu taageerayo sanduuq lacageed oo labaad oo lagu caawinayo kobaca dhaqaalaha dalka, inkastoo uusan bixin faahfaahino ku saabsan arrintaasi. Madaxweynaha ayaa aad u doonaya inuu dib u bilaabo ololihii doorashada madaxweyne ee sanadkan la filayo inay dhacdo, isagoo sheegay inay dhici karto inuu kulamada ololihiisa uu ku qabto goobo bannaan ama goobo dibadda ah inta lagu jiro xaaladan hadda jirta. Ma doonayo inaan ku qabto ololaha stadiumyo gudahooda, maadaama hal qof meesha uu fadhiyaba 7 kuraas oo bannaan, markaas haddana qof kale uu kursi fariisanayo oo dadku ay kala fog yihiin. Waxaa dhici karta inaan bannaanka ku qabanno, ama waxaan sugaynaa inta stadiumyada la furayo. Goor dhow ayaan filaynaa intaasi dhacdo. Waana tegaynaa gobollada sida Florida iyo Georgia oo kale, iyo goobo kale oo la furi doono. Waddanka xadka la leh Mareykankana waa Kanada. Dowladda ayaa ballan qaaday 81 milyan oo dheeraada oo dollar oo la siin doono ururada caawiya dadka dalka loogu yimid inta lagu jiro xaaladan caabuqa. Waxaa hore loogu qoondeeyay ururadaasi 16 milyan oo lagu maalgelinaya adeegyada sida talooyinka dhanka caafimaadka, xanaanada, cuntada iyo weliba guryaha. Ra'iisul wasaare Justin Trudeau ayaa sheegay in adeegyada loo fidinayo dadka dalka loogu yimid ee Canada ay yihiin kuwo aad loogu baahan yahay.
We need to make sure they have the resources to adapt and grow their services so they can fulfill their important mission. This is critical work.
Waxaan u baahanahay inaan hubino inay haystaan waxa ay u baahan yihiin si ay u ballaariyaan adeegyadooda ayna u gutaan hawsha muhiimka ah ee ahayaan. Waana shaqo muhiim ah. Haddii aad ku nooshahay goob ka baxsan xeryaha dadkaas loo qoondeeyey ee reserve-ka la yiraahdo ama magaalo aad ku nooshahay, waa inaan hubinaa inaan lagu iloobin. Waad u baahan tahay, waadna mudan tahay adeegyada dhaqan ahaan kugu habboon. Waana taas taan ugu talagalnay maalgelintan maanta, ayuu yiri ra'iisul wasaare Trudeau. Iyadoo Britain ay sii wado xakamaynta cudurka, macluumaad laga aruuriyay daraasad la sameeyey ayaa muujinaya in 17% shacabka reer London iyo weliba ugu yaraan 5% shacabka Britain uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Xafiiska tirakoobka qaranka ayaa sheegay inaysan jirin wax caddaynaya in caabuqu ku kordhay shaqaalaha safka hore, waa shaqaalaha caafimaadka. Inkastoo dadka daraasadan lagu wareystay ay yar yihiin, haddana wasiirka caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa sheegay in uu jiro qorshe lagu kordhinayo dadka la baarayo.
We have signed contracts to supply in the coming months over 10 million tests from Roche and Abbott.
Waxaa la saxiixay qandaraasyo bilaha soo socdana loogu sameeyay 10 milyan oo qalabka dadka lagu baara ah shirkad daawo oo la yiraahdo Roche and Abbott. Laga bilaabo asbuuca soo socdana waxaan bilaabaynaa baaritaanadaas annagoo ku bilaabaynaa shaqaalaha caafimaadka, kuwa dadka waayeelka xanaaneya, bukaanka iyo waliba dadka waayeelka laftigooda. dalka Austriana dawladda ayaa qaaday tallaabooyin taxaddar oo lagu hubinayo in mowjad labaad oo caabuqa aysan dalkaasi ka dilaacin marka xadka loo furo dadka dalxiisayaasha ah. Waxay heshiis hore ula gashay dalalka Jarmalka, Liechtenstein iyo Switzerland in la isu furo xadadka bisha soo socota. Chancellor Sebastian Kurz ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in heshiisyo kuwaas la mida lala gaari karo dalalka dhanka bariga dariska kale dalkaasi asbuuca soo socda.
The Republic of Austria is going to invest a lot in order to have
Jamhuuriyadda Austria waxay qarash badan gelinaysaa awood sare oo baaritaan ah waxayna xanuunka ka baareysaa shaqaalaha la kulmaya martida imanaysa dalka si looga hortago inay iyagu noqdaan kuwa faafiya xanuunka. Wararkii u dambeeyay coronavirus oo afkaaga ku baxa waxaad kala socotaa sbs.com.au xariijin coronavirus.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.